Yeah.
Download music on Sorati.
Let me say.
Una loka mainyanga, kutiwe mainyanga. Diwe ntiti yatu wala duwalanga. Diwe golide spice ya moyo wanga. Diwe za samale manjala anaanga. Kamati hukuchoka, ine kusuwa chotoka. Dina balalika nawe, follow me to high santawe. Ulipompa usachoke, nakonda iwe no choke. Paiwe datela naloke, disabwela kwanu zaoneke.
Kamati hukuchoka, sisi makukai. Ndima zilizika usa na maine, ndima safari. Ukamati hukuchoka, sisi makukai. Ndima zilizika usa na maine, ndima safari. Nimango funa zikuona daily, nimago miss daily, nimago funa daily. Oh no, nimango funa zikuona daily, nimago miss daily, nimago so daily. Oh no, hey.
Dima wako kwa inda zipeleka hii day day day, ndi zikuona hii diwe wani. Oh my day, zaka nawe diwe. Dika makuona, kukanika kukona. Zani bali le diana, diwe keti sikondana. Dali zakali nawe, baka kali kali.
Kamati hukuchoka, sisi makukai. Ndima zilizika usa na maine, ndima safari. Hukuchoka, sisi makukai. Ndima zilizika usa na maine, ndima safari. Ndima ngufuna zikuona daily, ndima gumisa daily, ndima gufuna daily. Oh no, ndima ngufuna zikuona daily, ndima gumisa daily, ndima gusoma daily. Oh no, hey. Zingiza you and I, mami no nula. Give me some love, gati American love. Dima kuzoa baby, usaka ikile naine. Tiza kutengela kutali, olu tukio mbamba. Kama tukuchoka, sisi makukai. Dima zilizika usa na maina, dima safari. Hukuchoka, sisi makukai. Ndima zilizika usa na maina, ndima safari. Ndima ngufuna zikuona daily, ndima gumisa daily, ndima gufuna daily. Oh no, ndima ngufuna zikuona daily, ndima gumisa daily, ndima gusoma daily. Oh no.
Download music on Sorati.
Dima zilizika usa na maini, dima safari. Ukamati ukamchoka, sisema kukaya. Dima zilizika usa na maini, dima safari. Dima ngufuna siku.